ZambianMusicLab.com.
I tease
you. Let's get some money.
James,
yeah.
Mwana musonde.
Another party is gonna collect in the front. Yeah, let's go.
Mwana demande mbaba vilimbaye.
Mwana demande mbaba vilimbaye.
Mwana demande mbaba vilimbaye.
Mwana demande mbaba vilimbaye.
Vikari ila vilimbaye.
Kuti chaka chaka.
Mama vikari ila vilimbaye.
ZambianMusicLab.com.